Hezekiya 34 verse 1. Izwi lika Jehova lafika kimi lathi. Verse 2.
Nothana umuntu profeta ngabelusi baka Israyeli. Profeta uthi kubo kubelusi isho kanje inkosi uJehova ithi, wo kubelusi baka Israyeli abozibonelela bona abelusi bebengayiku zalusa izimvu na.
Verse 3. Niyadla manoni nembatha uboya nihlaba ezikhulupheleyo kepha izimvu anizalusi. Verse 4.
Ezibuthakathaka niziqinisanga negulaya niyiphilisanga neyaphukileyo aniyibophanga negxoshiweyo aniyibuyisanga neyelahlekileyo aniyifunanga kepha nizibusile ngamandla alukhuni.
Verse 5. Zazihlakazekile ngokuba umalusi wayengekho, zaba ngokudla zozonke izilwane zasendle zahlakazeka. Verse 6. Izimvu zami zazulazula kuzo zonke izintaba nakuwo wonke amagquma aphakemeyo. Yebo, izimvu zami zazihlakazela ebusweni bonke bomhlaba, akwabakho ozifunayo nosicingayo. Verse 7. Ngalokho belusi zwanini izwi kaJehova lokuthi. Verse 8. Kuphila kwami isho inkosi uJehova, impela ngenxa kuba izimvu zami zaba impango, nangokuba izimvu zami zaba ngokudla kwazo zonke izilwane zasendle, lokhu malusi engekho, nangokuba abelusi bami bengafunanga izimvu zami, abelusi bezibonela bona bengazalusi izimvu zami. Verse 9. Ngalokho belusi zwanini izwi kaJehova lokuthi. Verse 10. Isho kanje inkosi uJehova ithi, bekani ngimelene nabelusi, ngiyakuzibiza izimvu zami esandleni sabo, ngenze ukuba bangabe sazilusa izimvu, abelusi bangabe sazibonelela bona, ngophule izimvu zami emlonyeni wabo, zingabi ngokudla kwabo. Verse 11. Ngokuba isho kanje inkosi uJehova ithi, bekani mina ngiyakuzifuna izimvu zami, ngizicinge. Verse 12.
Njengomalusi efuna umhlambi wakhe mhla ephakathi kwezimvu zakhe ezilahlekileyo, kanjalo ngiyakufuna izimvu zami ngizophule kuzo zonke izindawo ezihlakazekele kuzo ngosuku lwamafu nolobumnyama. Verse 13. Ngiyakuzikhipha kubantu ngiziqoqe emazweni ngizise ezweni lazo, ngizaluse ezitabeni zakwa-Israyeli ngasemfuleni nasezindaweni zonke ezakhiweyo zezwe.
Verse 14. Ngiyakuzalusela emadlelweni amahle, isibaya sazo sibe sezitabeni zempakamo yakwa-Israyeli. Ziyakubuthisa khona esibayeni esihle, ziklabe emadlelweni aluhlaza ezintabeni zakwa-Israyeli. Verse 15. Mina ngiyakuzalusa izimvu zami ngenze ukuba zibuthise, isho inkosi uJehova. Verse 16. Ngiyakufuna ezilahlekileyo, ngibuyise ezigxoshiweyo, ngibophe ezaphukileyo, ngiqinise ezigulayo, kepha ezikhulupheleyo nezinamandla ngiyakuzichitha ngizaluse ngokwahlulela. Verse 17. Ninake izimvu zami, isho inkosi uJehova ithi, bheka ngiyakwahlulela phakathi kwemvu nemvu naphakathi kwezimpongo. Verse 18. Kuncane kini yini ukuklaba edlelweni elihle, nizinyathele ngezinyawo zenu okuseleyo kwedlelo lenu, nokuphuza amanzi acwebileyo nize nidunge aseleyo ngezinyawo zenu na. Verse 19. Izimvu zami ziyadla okunyatheleyo ngezinyawo zenu, ziphuza okudungiwe ngezinyawo zenu. Verse 20. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova kuzo ithi, bhekani mina ngiyakwahlula phakathi kwezimvu ezikhulupheleyo nezimvu ezondileyo. Verse 21. Ngokuba nisunduza ngohlangothi nangehlombe, niqhubukusha zonke ezigulayo ngezimpondo zenu, nize nizihlakazele ngaphandle. Verse 22. Ngiyakusindisa izimvu zami, asayi kuba impango, ngahlulele phakathi kwezimvu nezimvu. Verse 23, ngiyakumisa umalusi phezu kwaso azaluse, inceku yami Davide, uyakuzalusa abe ngumalusi wazo. Verse 24, mina Jehova ngiyakuba unkulunkulu wazo, inceku yami Davide ibe isikhulu phakathi kwazo, mina Jehova ngikhulumile. Verse 25, ngiyakwenza nazo isivumelwano sokuthula, ngiqede izilwane ezimbi ezweni, zihlale zilondekile ehlane zilale emahlathini. Verse 26, ngiyakuzenza zona izindawo ezizungeza intaba yami zibe isibusiso, ngehlise imvula ngesikhathi sayo ibe izihlambi zesibusiso. Verse 27, umuthi osendle uyakuthela izithelo zawo, umhlabathi uthela ukudla kwawo, zihlale zilondekile ezweni lazo, zazi ukuthi nginguJehova lapho sengaphulile izikeyi zejwalazo ngazophula esandleni salabo ezenziwa izikhonzi yibo. Verse 28, azisayi kuba impango yabezizwe, nesilwane somhlaba siyukuzidla, kepha ziyakuhlala zilondekile zingesatshiswa muntu. Verse 29, ngiyakuzivusela insimu edumileyo, azisayukususwa indlala ezweni, zingasalithwali ihlazo labezizwe. Verse 30, ziyakwazi ukuthi mina Jehova uNkulunkulu wazo nginazo, nokuthi zona indlu ka-Israyeli zingabantu bami, isho iNkosi uJehova. Verse 31, nina niyizimvu zami, niyizimvu zedlelo lami, ningabantu, mina nginguNkulunkulu wenu, isho iNkosi uJehova.